Zedrantmusic.com.
Z-Flat Production.
Iwe Sam, why did you have to pick the rose core? Ushe kwezeri benji da yocha deny that core. Natipu wanyira mitima wavutika na wapanja. Ushe kweze day unakona po iwe panja. Sheets went down, ngatite nzeri betishu. Ushe nchani china futa sembeti na sofa ishu. Mufana wako mwene ya kuri na romba pano. Ngati sembe wezeko sembe zero mupa mpamo. I got a lot of questions nanga why unayenda. Was your mission just to leave me naive for him? Wamusi ya bosare, wamusi ya gifti. Nanga sister wako wa mami wala kwa chani. Okay, penis is a kazire we woi. Tina sala mwa black ingatini kolo woi. Sembe penze chansi yobweza koche kumbuyo. Ninga bweze ija time ustina one turo. Sembe tenzo ziva sembe tina kucho sako. Kukona mukofi ni tinalire sevanzako. Tinala kwa chani venesu na kururuke. Tikachite pwanji kutwa mami wakapushe.
Peni unasia kumutima kwa anga. You say you always got my back. Chikongo unasia kuwonse wanzanga. Suna gani zile banja. In life younger that you younger are useless. Nilizanga kumona cause I miss you.
Sometimes life ni maona monga siri feya. Muntu kukula nae batifuti ya kusia. Mumutima ni misosi kuwa ntutinkala happy. We met the gang iwe na ine na buraiti. Kumbukani ya jama desi tenzo kuira nyoni. You used to back me up ungati ya kosa na fighti. Sininga iwa lefi nankala kumutima. Iwe na ine tinafutika kugona mumutima. Weni zivi sakala lepeneze village boy. Kuti ine gare rapa ndiwe wenze Tupac. Nyimbo ya tu ya festi tenzo rekoda pafoni. Yeze 2012 nishikuri DVD.
Pembako kwa murungu neo ni kuhoneko. Mboni waku manza neo ni kukwireko. Ndawi eruta kapita po. Samu eruta sunaronjeze. Amai kungorira ya sira misozi. Weze tiarabu ino ni chani wekoti. Koro kutimfa si sanga mundu. Koti munga tenge wangu wapa mutima.
Peni unasia kumutima kwa anga. You say you always got my back. Chikongo unasia kuwonse wanzanga. Suna gani zile banja. In life younger that you younger are useless. Nilizanga kumona cause I miss you.
Yeah. It is what it is. You lose someone to see it is. I wish takumana. Kukuza na kuyewa.
Z-Flat Production.
Remember, we got it from ZRantsMusic.com.